Ubokwe Morena Modimo wa tsohle, ho bane ka mohau wa hao re fumane bohobe bona, bo runyelang bona e le tholwana ya lefatshe le mosebetsi wa matsoho a batho, jwale bo tla fetoha bohobe ba bophelo bakeng la rona.
Ubokwe Modimo.